Yeah. Woo-wee! Get up!
Be strong than your excuse. Give a wrong, not to exclude. Misuse the sauce in a fescue. Unanchekea, si chekesh, mana check mood. Fresh pooms, na pumua, jajana, bless good. Yeah! Choose to win or choose to lose. Yani kutuzima, make my moves. Doto zita timia, chamesha kuya pimia. Kipewa ili mutumia, fresh for you.
I mean, usuwa na kiri bro ya kolo. Malifa na kupa bule call. Zina royal, choye sure. Future ni leo, there is no tomorrow. Neno langu so sharia hilo, signal kufollow. Kubali kufeli ka unataka kuwa mshindi. Sikia unu kwelu so chacha kamtindi. Omba kazi usombe pesa. Kwa kosea watu omba rather tuasameka. Iko wazi naeleweka. Dunia inabadilika kila siku. Badilika kabla kubadilisha kila kitu. Acha kujilinganisha, acha uvivu. Jaribu kwa mkalimu, majaribu ni mtaji chini mbingu. Shoo. Alisha sema mbwene mwasongwe. Kauna jisu na mapepo njonko mbeka kakobe. Tambua kolofi so sifa. Pia pole so jinga. Chaguo ni lako sasa we mlokoli ya umpinga. Ila konataka kwa mimi so kazi laisi. Megizo gizo sigizi nipo kikazi zaidi. Machimbo tozan gaidi 24-7 masingo na write nice. Na wimbo ni plus size. Kitani sitembei na mabodgard. Mumba na nilinda everyday kama omidad. Sikutishi kuvimba uni kweli si forces. Vita kibao mshindi so kejeri ni boss cars like J-Mo. Nazaliwa upya kila siku mi. Taniambia nini nimehumbwa na ikitu hii. Yeah.
Sichuki kuchukiwa, sijuti kuzaliwa. Yeah. Do, 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 do. What you know about this, what you know about peace, what you know about street. Do, 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 do. What you know about this, what you know about peace, what you know about street. Do, 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 do. What you know about this, what you know about peace, what you know about street. Do, 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 do. What you know about this, what you know about peace, what you know about street. Yeah. Do, 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 do. What you know about this, what you know about peace, what you know about street. Do, 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 do. What you know about this, what you know about peace. What you know about street? Do, do, do. What you know about this? What you know about peace? What you know about street? Do, do, do. What you know about this? What you know about peace? What you know about street?